You le boy, got the weed. It's the kids, brother.
Boy.
Huh? Shaski away, grammy, cook, pacifa, nango, ya need the on in a meme. Kwa yo do mauna, yo wapa, nango, ya basuni pena meme. Manana say, ma uki wadum ya we wana lewa kinuma. Kumbana lewa, nelo budi la koko, you won't even show na. Your body, yo. Leteni yu mbili mbili. Wami say, ni leteni poteza akili. Wami say, ukonde koto kasha ni kwaza. Mtoto kiumendo na jikaza. Mabazo mingi wame ni jaza. Nimona bora kujini waza. Wami say, Yo body yo. Bumbe una wafara. Kadogo ila kana maboga papai. Jini ela nimesha mloga dadai. Tulewe ila kuchuma na mboga badai. Iyo body language. Mradi mtaji yake kope ya macho. Ita toto kunyeza toto legeza. Weta taelekeza ilipo meza. Yo body yo. Mbeo na wafara.